Hebrew National Union, Austria. Panemo menan ndibo, rinne noboro ibo. Panemo menan melo yanisi. Ogo bo na paneme mimiliji. Quarro, quarro, panet in mount. Now, where woman and Ibo, Oboro Ibo, on your bonnet, Kilibe. Madonna can't get a woman, Malaba. Koye Akuna Zobi one of Austria alias Watana Chonkeya of Umaroma Noka Anambra State Capital City Anambra. Statement. Igbo Union, Austria, and your mouth. Chief Louis Obiagyulo. Wole badi gogo na pogo. Akunaka, I bring you one of Austria. On your mercy, Labia, Anambra State. Chief Juventus, Chukun Wiko Koli, Miso Webili. She merits a one of Austria. Chief Executive Officer. Gosh, we group of companies. Wole badi gogo na magezo imama. Akaneme telecommunications. Na money transfer. Na moto business in obodo oyibo. Onyo masio sumo uwebia. Ka na enye umu akwụkwọ scholarship na Nigeria na obodo Ibo. Ma ji ego ụmụ akwụkwọ na nkịtị na-abụ. Ibo National Union na CEMAC Grat Austria bụ nọmba 1. Anyị wee na-ekene Comrade Ferdinand Chijioke Nwosu alias Nwabude Ezugo, onye Masi Oka, Anambra State wee bịa, Managing Director Motorland Brothers Limited. Nwoke ke nwaanyị mma, anyị wee na-ekene Linus Udoka Ejido alias onye nrụ orie Managing Director Lenua Holdings Austria, onye Masi Onicha Olona na data set wee bịa, anyị wee na-ekene Ejoye M. Thank God Ofuru alias Dami Golden One, onye Masi Akwụkwọ Igbo Obiti Nikwere Local Government Area Rivers State wee bịa, anyị wee na-ekene Comrade Emeka Noble Atuegwu Ijele Oyibo aka na-eme Tokumbo na Austria, Nwa Maazị onye Masi Arochukwu wee bịa, enyi Christian Anike alias Enyi of Oduma, onye Masi Oduma Niri Local Government Area Enugu State wee bịa, Di Nwobi John Oputobie na Mbologwu Anambra State Agbata Local Government Managing Director Everyday Supermarket Aino Limited na Port Harcourt Ezioye M. Chibob Eze Devil Father Adamef 1 of Ngo Enugu State Devil Petronayene Igbo Union Vienna Branch. Igbo National Union Austria. Anyị nwere ugwu namba namba udo n'ịfụnanya ka anyị aga, unity is power ịdị n'otu bụ ike. Ana m ekele onye ọbụla one by one kulu ka neme
ai ke bi jini fe na ka ai ke bi jini fe na ka ai ke bi jini fe na ka
Royal Highness
ai ke bi jini fe na ka
Eze Titus
ai ke bi jini fe na ka
Dima. Eze uche kako. Of umu ezala. Na wo mama imuset. Umu ibono na osre nege nege. Reverend Father. Iwa malo. Matthew. Ugezo one of all Ella Guloka government and Ubute Shive Bere Evo Biaha Waziri Take a one of Umweke Nowhere and Foggy, he was it. Waka Obuluzo Mayor of Hamburg, Germany. Managing Director. Heavy Links, Nigeria Limited. Madame Teresa. Pojo. Adachi Goziri. Ewo National Union, Austria. Former Share Lady. I went again. Saving happiness, where's alias mini one of Italy. On your machine, Jabba. Where be you? Was it? Every member, you know. On your machine, Italy, where be you? Even National Union, Australia. I went again. Franklin Obi Arungwa alias Obi of Africa Oyo Masezi ni hite Mbise ni mosetu ebya Aywene kene Eme trend dike Tetuko alias Omi Yuzo One of Austria I went again. Magista Siegfried Nagil, the mayor of the capital city, Grat. Nekene Pasi, Mr. Tamos. Rayakovics, Office of the Mayor of Grat. Nekene Basi, Reverend Father, Iman, Letla, Magister, Uyibo. One day the number of Newe. National Union Austria. Onye biri benye biri. Aye ke biri benye biri.